Nansi indaba ngesilingo. Siyahehana, siyancaneleka. Futhi simele kuba kanjalo. Ngoba uma sesike sangena kuso, siyabhubhisa. Futhi sisigubuzela imvamisa la khona singasilindele senhlobo. Angikubingelele, mina ngamukele futhi engosini efresh. Ngingusibono BT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Twigs. Sonke sesike saba kuleso simo. Yonke into ihambe kahle. Kuthi ungazelele naseno sesithi gububu. Sisho kumuka nawe impela. Ukuthi uma uke wasivumela sekushaya ingozi engeqiwantwana. Wena ungafunga ukuthi ugqinywe ngeSunday school, i-£8 uqobo. UJohn Wesley ukubeka kanje lokho. Njengoba umoya omningi oyingozi, ukwazi ukungena ngemfanto emncane kakhulu. Kanjalo noSathane. Akalokotha ngene ngezinto ezinkulu. Ungena ngezinto ezincane enganakekile qeda athi sh ngaphakathi izinto ezibuka zingelutho nje kodwa inamandla okuvulela inhliziyo ilinge ezinkulu kakhulu akulona iqiniso lelo ingakho ukuzenzisa okuncane onganakekile kungasigqema ingozi engeqiwantwala ekuhambeni kwesikhathi kodwa isilingo sibuka siza qede sibaleke masishana umzuzwana asekho dukuduku Na sifuthi sesibuya sikugubuzela unganakile. Uthi sathi sasicinga sesicashile futhi. Umqayi balendaba ngokwazi kwenza isinqomo masisha ngesikhathi esihlasela. Eka Jakobe 1 verse 12. Ubusisi umuntu okhuthazele kulingweni ngokuba esevivinyekile uya kwamukela umqhalo wokuphila othenjisiwe inkosi kwabayithandayo. Ngesikhathi sokuhlaselwa Singakhetha ukuthobela sona kumbe sime sikhuthazele sibheke phambili isilingo sivivinya ubuqiniso boqobo lokholo lwakho zivivinya ukuma kwethu siqinile kuKristu futhi zikhathi zonke ukhuthazele ikhathi zonke uphasa ukuvivinywa uyaguqulwa ikhathi nezikhathi ufaniswe naye uJesu busise umuntu okhuthazele kulingweni ngokuba esevivinyekile uya kwamukisa umqhalo wokuphila othenjisiwe inkosi kwabayithandayo ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje le nkulumo ukwazi uyithola nge audio ye WhatsApp nombolo yethu ithi 067 706 0077 angiphinde 067 706 0077